ngeke ngeke sengaphiwa amandla amandla mayo.
Zakali zindaune, zakali zindaune, zakali zindaune.